iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse shuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo ku munsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fidene Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avugwa muri iki gitondo.
Rakoze Fideli, mwaramutse mwese muteze amatwi radijwi rya Amerika ya makuru tuyahere mu Rwanda. Igipolisi cyarekuye Vice Perezida w'Umugambwe FDU Inkingi Boniface Twagirimana yari yafunzwe ku munsi wa gatanu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaravuganye na Twagirimana agisohoka mu gasho amwiganira ingene byagenze.
Ku wa gatanu mu masaa 2 nibwo nagiye ku kigo cya WASAC, ni ikigo gitanga amazi, nari ngiye kurayo fakture y'ukwezi. Ndagira ndayireba ndangije, ndetse kubera ko iki gihe numva mfite umwanya manuka gake gake n'amaguru ntaha. Hanyuma abazi mu gace k'i Remera hafi y'ahantu bigishije imodoka, hari ahantu hari agahanda kamanuka gasubira gasima kerekeza hakurya i Kanombe. Hanyuma ndi kwambuka ku gahanda, hari imodoka y'ivatiri y'umutuku yahise ikata imbere yanjye ishaka yerekeza mu muhanda, ariko ku ruhande rwayo rw'inyuma hahita hakata umugabo munini w'ibigango, nabona agasa nk'uri kuvugira kuri telefone. Uko twari turi kubisikana turi mugeze iruhande, ahita ansingira mu mukandara, ahita atangira gusunika yerekeza ku iyo modoka. Iyo modoka ako kanya birahagaze, havamo abandi bagabo batatu, bamwe bafata mu ijosi baraniga ngo basakuza, abandi nabo batangira gusunika bajya gushyira mu modoka
ngo barakunize.
Mbonye ko bamwe bahise bamfata mu ijosi bakanda kugira ngo ntavuga, kandi abo bantu barambuye imyenda ya gisivire, nta n'umwe wari ufite nibuze ikintu kimuranga, nta n'ugeze agira ikintu amvugisha. Abaturage bahita bafunga za nzugi bariza imodoka bari bafunguye kugira ngo bankiremo, babwira abo bantu bati rero uyu muntu niyo aba ari by'imashini zingana gute, hano hafi mu metero 100 hari polisi, uwo muntu tubafashe tumujyaneyo, hanyuma tumushyikirize inzego z'umutekano.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko atanga insiguro uno munsi, nitwa Muronka tuzobashikiriza icyo abivuga ko. Mu gihugu cy'Uganda naho abagabo baharugwa mu majana hejo ku munsi wa gatandatu bazindukiye mu rugendo ku mugwa mukuru Kampala kugira biyamirize amabi akoregwa igitsina gore. Ugo rugendo rwatunganijwe mu kwifatanya n'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu isekeza ririmo ryo kurwanya amabi akoregwa abakenyezi afatiye ku bitsina. Mu gihugu cy'Uganda ibiharuro byerekana ko gifize igitigiri kinini cy'amabi akogwa mu ngo, harimo n'ayakogwa hisunzwe igitsina haba ku bagabo no ku bagore. Mu gihugu cya Chade naho abantu bashika 27 barapfuye bahitanywe na bombe zitatu zatewe mu isoko ejo ku munsi wa gatandatu. Abategetsi ba Chade bamenyesha ko izo bombe zatewe mu izinga riri hafi y'ikiyaga Chade igihe abantu bariko barema isoko. Gushika ubu nta wuriyitirira ico gitero, ariko abategetsi ba Chade biyumvira ko cagabwe n'umuhari wa Boko Haram, kuko ari wo uheruka gutera yandi mabombe muri ako gace. Ubwo bwicanyi buriko bubera ku mbibezi ibihugu vya Nigeria, Cameroon, Niger, ivyo bihugu vyose bikaba biri ku nkengera z'ikiyaga Chade. Makuru avuga muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika amenyesha ko abanyamerika batagiye guterwa ubwoba n'ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatatu heze buheruka guhitana abantu 14 mu gisagara cha San Bernardino muri Leta ya California naha muri Leta Zunze za Amerika. Igipolisi cha FBI kiri mu matohoza kugira ngo barabe ko ico gitero cyo bari gitero cy'iterabwoba. Mu ijambo yamashikiriza abanyagihugu burindwi, Perezida Barack Obama yamenyesheje ejo kwa gatandatu ko igikorwa ciwe ari ugukingira abanyagihugu. Ashikiriza ko igitero giheruka kuba kidakwiye gucanishamwo abanyamerika, ko agiye gukoresha uburyo bwose ahabwa n'amategeko kugira akingire igihugu. Ivyo Perezida Obama yabimenyesheje kuri murambabarira ibiro vya Perezida Obama bimenyesha kandi ko gushika ubu atakiremeza ko abo bicanyi bafise umugwi w'iterabwoba boba barakuranye muri ico gitero. Mu gihugu c'Ubwongereza umuntu yari yadukije acumita abantu batatu ku gituro cy'amatereni akoresheje imbugita ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Londres. Igipolisi kimenyesha ko kiriko kigira amatohozwa kugira barabe ko hari isano bifitaniye n'iterabwoba. Amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko uwo muntu imbere yo gucumita abo bantu yabanje kuvuga mu ijwi rirenga avuga yuko ibyo byitirirwa Siria.
Arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'ugwaruka mu Rwanda.
Ikiganiro cyacu cya none reka dutangire duha umwanya Shyaka Maurice atugezeho ubutumwa bwanyu bwatambutse mu kiganiro cy'ubushize. Dore ko cyari ikiganiro gifite umwihariko.
Ikaze inshuti z'ikiganiro ejo turi kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Ubutumwa bwabatwandikiye muri iki cyumweru gitambutse bwagarutse cyane cyane ku kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku babana badahuje ubwenegihugu. Ubutumwa bw'uyu munsi rero tubuhere ku bwa Habimana Alexis wo mu murenge wa Bwiyeye aho ni mu karere ka Rusizi. Ati urukundo ntirugira umupaka kandi rujyaho rushaka. Ibi abibona kimwe na Yvonne uri mu karere ka Rulindo, gusa we ashimangira ko icyambere ari urukundo. Naho Chrysostom wiragiye ati kudahuza igihugu n'ibyaba impamvu yo kutuba ku rugo, ahubwo byafasha umuryango kwaguka. Byumva uhore Innocent uri mu Gatenga ati kuba urukundo rutagira umupaka bivuze ko rutarobanuriye cyangwa uriye. Etienne uri mu karere ka Bugesera umukunzi wacu cyane ati burya icy'ingenzi ni uko aba bana baba bumvikana. Hakizimana Ifuron uri mu murenge wa Busoro ati kubana kw'abantu badahuje ubwenegihugu kenshi bibaho kuko urukundo rufite imbaraga zigatuma babana. Naho Love uri mu Burundi yatwandikiye yibaza ati kunkundana n'umunyarwanda kazi ese byashoboka ko twabana nta ngaruka zizaza. Reka ravuta umumari mungenge tumubwira ko ntacyamubuza kubana n'uwashaka bitewe n'ubwenegihugu. Ubutumwa bw'uyu munsi reka tubuhinire ku bwa Sibomana Drie utwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ati ibiganiro mutugezeho biratwubaka twebwe urwaruka cyangwa se urubyiruko. Yongeraho ati natwe turabakunda cyane kandi turabakurikira. Dushimiye cyane uyu mukunzi wacu Adrie uri mu Burundi ndetse n'abandi bose batwandikiye. Nawe udukurikiye uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ku biganiro tubagezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira: 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 8 02 32. Nongere nzisubiremo, ni 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 8 02 32. Naho email ni ejeyouth@gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook ntitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo ugihashakirwa ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza igitekerezo cyawe. Niba ushaka gukurikira ibiganiro by'ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyouthecho.org. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho ubutaha.
Mu Rwanda hagaragara kwihuta kw'iterambere mu bintu bigiye bitandukanye. Raporo ya Minagri iherutse gushyirwa ahagaragara yavugaga ko umubare mwinshi w'Abanyarwanda utunzwe n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ndetse ko 85% babwitabira. Turabikomozaho uyu munsi twibanda ku kureba nimba umwuga w'ubworozi ushobora kugira uruhare mu kuba wagabanya ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko. Turumva ibyiyumviro by'urubyiruko rutandukanye aho rwo rutemera ko umwuga w'ubworozi wagira uruhare mu kugabanya ubushomeri. Turakomeza ikiganiro cyacu twumva umwe mu rubyiruko wagize ubworozi buciriritse umwuga kandi bikaba bimaze kugeraho bimugeze. Ari nako dukomeza twumva ikiganiro n'umwe mu inararibonye ku byerekeye kwiteza imbere cyane cyane binyuze mu bworozi bw'aya matungo magufi. Turakomeza kandi n'ikinamico nyiramubande, ntimuve ku murongo.
Nyiramubande we
Iyo havuzwe ubworozi buciriritse bihita byumvikana nk'ubworozi bw'amatungo magufi. Aha twavuga nk'inkoko, inkwavu ndetse n'ibindi. Gusa usanga benshi badakunda kubwitabira cyangwa ngo buhabwe agaciro nk'ubwagiraho bugeze umuntu bitewe n'imyumvire.
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye.
Ikiganiro ejo.
Ni nko mu birometero 1500 uvuye ku ruganda rw'icyeri rwa Pfunda ho mu karere ka Rubavu. Bagenzi bacu tabara Pacific na Ive Nkuye mu ruge baganiriye n'uyu mujene wahereye ku magi n'imishwi. Kuri uyu munsi wa none hari intambwe amaze kugeraho.
Igitekerezo njya kugitangira nari ndangije ishuri. Nta bushobozi nari mfite cyane ko nta na.
Uyu ni umusore w'imyaka 27 akaba umworozi w'amatungo magufi inkoko n'ingurube. Aharavugira mu kibuti cy'ingurube gifite ubuso bugera nko kuri metero 8 kugeza ku 10. Ahari gufatanya n'abakozi be batatu kuzitaho.
Yewe nitwa Gisayita Imana Benjamin. Izi ngurube zigera mu ngurube 58 ariko wakongeraho n'ibyana byose ni 35. Tangiye ku nkoko 25 zaje gukomeza ziba nyinshi, nza kongera umushinga ngira inkoko 1500. Ndavuga ngo wakorora ingurube nazo zanteza imbere ko nabonaga isoko ari rigari. Hano murabona ko ari umurenge uri mu karere kegereye Kongo, ingurube zirakenerwa kuzikoramo sosiso kuzirya. Ndavuga ni inzoro zizanteza imbere, mbashe kugiraho mva, mbashe kugiraho ngera. Tangire kubivugana bikiri buto byari bimaze amezi 4 bivutse. Kugeza uyu munsi rero murabibona uko umushingana
agaragara nk'utuje kandi mvugo yirimo icyizere. Bitandukanye numva ko umwuga nk'uyu wakorwa ari amabura kindi cyangwa ko ari uw'abatarize. Uyu musore yarangije kaminuza mu bijyanye n'ubwubatsi.
Nahereye kuri nkeya kubera ko nta bushobozi bwinshi nari mfite, noneho kugeza ubwo nagize ubushobozi mbukuye mu magi. Mfite nk'uko 1500 zitera amagi hafi 1300. Amafaranga byibura ibyumweru 2 bishobora gutunga izo nkoko, abakozi bikabahemba akagura n'imiti. N'ingurube ibyara 2 mu mwaka, ibyaye ibyana bikeya bishobora kubwagura bwana 6. Uyu mushinga nkumaranye imyaka 4 wanyubakiye inzu ihagaze amafaranga $15,000,000. Nayubakaga ko ngiye mbona amafaranga, nagurishaga ibibwana 10 kimwe kigurisha 15,000 n'amafaranga 50,000. Amezi 4 cyangwa 5 nagiraga icyo nkora kuri iyo nzu, yageze aho iruzura ubunyibamo.
Zimwe mu nzitizi ahura nazo harimo kuba amatungo yahura n'uburwayi. Nyuma yo kumenyesha abakozi kaza nyumuntu ufashe ibibwana kubwagaguza, umwe mu bakozi be ahisa mumenyesha ko hari ikindi kibwana cyapfuye. Uyu mukozi aha arakomereza kucyo aka kazi kamufasha ndetse n'icyo akigira.
Inzozi mfite muri 2015 mbemba ngabe ngaba nabifatira ngameza 2 bikazangomba ko nafata ari 30 nkazagerageza nande kuba nagenda ngabikoresha ngagashinga mu rugo.
Se kuba yaratangiriye ku gishoro gisa nka nacyo akayamvugo y'ubu akaba araheza yigejeje, aranateganya kwagura uyu mushinga cyane, aranatanga inama ku rubyiruko rudagaciro ubworozi buciriritse. Kandi ngo mbumvikanye ko
nyuma y'umwaka nzaba mfite imodoka ntoya izajya igemura ibiryo kugira ngo ne gukomeza gutakaza amafaranga ya transporto anzigemurira ibiryo. Ndashaka rero ko urubyiruko rwava mu gihirahiro cyo kuvangurura komeza kwicara utegereza akazi, nirwihimbira imishinga irubiteza imbere irubyarira inyungu. Urubyiruko rworora amatungo magufi niyo dufitiye ubushobozi kandi nayo matungo yororoka.
Urubyiruko rero umushinga na Benjamin wihangiye umwuga wo korora inkoko ndetse n'ingurube, kwegera umwe mu bantu bamuzi neza nubwo atashatse kwijwi rye rikoreshwa. Aduhamiriza ko mbere ubuzima bwa Benjamin bwa buciriritse cyane akirangiza amashuri ye makuru, ariko ubu akaba afatwa neza nk'icyitegererezo mu rubyiruko.
Byari uburyohe. Gusa nyuma yo kumva iyi nkuru twahaye umwanya urundi ruhande rugizwe n'abavuga ko ubworozi buciriritse ntawe bwageze umuntu bukora. Ese bo bagendera kuki bahakana ko ubworozi buciriritse butaba igisubizo mu kugabanya ubushomeri? Ni kuri mikro ya mugenzi wacu David Hitimana.
Njyewe uko mbibona ubworozi buciriritse ntabwo cyaba igisubizo cy'ubushomeri ku rubyiruko, kuko iyo urebye usanga nk'abantu b'abasore abantu b'urubyiruko baba bakeneye ibintu byinshi. Kuvuga rero ngo ubworozi buciriritse bwa igisubizo, bashobora kubona ipantaro, agashobora kubona iyo mitu yo, ariko nta rindi terambere mbona rihambaye ashobora.
Keka wenda nko kuvuga ngo ufite urugo rw'urukwavu rumwe uguze kamambiri, ubutahasi uzagura kamambiri iki, cyangwa izo nkwavu n'ugurisha rumwe urwo ngurwo nirwo rwawe kuzabyara izindi, ubwo ngubwo nta bworozi rwose wagera bwinshi burebure bwagira icyo buguteza imbere. Ariko kuvuga ngo uratangira ku rukwavu rumwe inkwavu ebyiri, ngiye mbona nta kintu byakugezaho.
Njye mbona ubworozi buciriritse tutabukura mu bukene, kuko ndabona nk'umuntu atabasha gutafata urukwavu rumwe ari rwo ategerejeho.
Njyewe uko mbibona rwose mbona kuri rwo bikora ntabwo byaguteza imbere ngo ugene ngo umukire. Kiri kufite nk'igishoro kinini cyane, amafaranga ahagije kuhagura nk'inka, wenda ugashaka abakozi ukagira gute, naho korora inkoko cyangwa nk'inkwavu njyewe rwose mbona nta gaciro nabiha cyane, nakora n'agaciro nabiha, kuko mbona bitapfa gukiza umuntu ngo bikuvane ahantu runaka ugende wowe watera nk'imbere. Kiri ufite nk'amafaranga ahagije kuhagura nk'izo nka ugashaka abakozi, cyangwa se wenda ufite nk'amafaranga ahagije ukagura inkwavu cyangwa se inkoko ugakora nk'uwo mushinga. Rero nk'urubyiruko ahangaha mu cyaro iwacu rwose ufata inkoko imwe ukayorora ukubona ayo magi, wenda mbega ntabwo ngiye rwose nk'amatungo magufi yambona bwatuvana mu bushomeri.
Oya, ntabwo ibyo bishoboka, kuba umushomeri uri mu rubyiruko ahanini ni mu rubyiruko ruba rwarize. Kuba watangira ku bworozi buciriritse bitahita biba igisubizo cy'ubwo bushomeri, kuko ahanini usanga muri uko kwiga haba hariyeho nk'inguzanyo cyangwa se ababyeyi bakaba barigomwe mu byari kuzabatunga mu gihe kirambye.
Twashimira uru rubyiruko rwatanze ibyumviro byabo. Radio ni Ijwi rya Amerika mu kiganiro Ejo. Nawe udukurikiye wakohereza igitekerezo cyawe utubwira nimba ubona ubworozi buciriritse bwagira uruhare mu kugabanya ubushomeri cyangwa se bitanashoboka, kuri nimero yacu isanzwe ariyo 0784128232 cyangwa se 0280282032, ari nako umuhanzi nyarwanda Dani Vumba agira ati hanga umurimo
2 3 4. Ana kazimburi se kana mafaranga rajoa rubiruko dushaka chake dukore mishinga duhangu murimo umurimo mukoga umurimo mungu shaka shaka ukore umushinga ni wo shingiro tuwugire umurimo mukoga umurimo mungu shaka shaka ukore umushinga ni wo shingiro tuwugire
kose na urangije amashu
hanga umurimo. Reka dukomeze twumve ikiganiro Karen Wize yagiranye n'umwe mu bantu b'inararibonye mu bijyanye n'ubworozi buciriritse. Nawe yagize icyo avuga ku rubyiruko rwumva ko ubworozi buciriritse ntacyo bwamarira ubukozi.
Amazina yanjye nitwa Dr. Emmanuel Lecheraho, aba ndi umuyobozi w'iki kigo Eden Business Center Limited. Tukaba dukora ku bintu bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aho twigisha abantu guhinga no korora bya kijyambere, ariko cyane cyane ubuhinzi bukorewe ku butaka butoya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufiya nk'inkoko n'inkware nk'uko mwabibona.
Eden Business yawe yatangiye ryari?
Iki kigo cya Eden Business Center cyatangiye mu mwaka ushize wa 2014, ariko kikaba cyaravuye ku kindi kigo cyitwaga Eden Memorial Research Center, cyo cyari cyaratangiye mu mwaka wa 2011.
Ko nabonye inkoko nyinshi pe sinaba n'umubare wazo, ubundi ujya gutangira wahereye ku inkoko zingahe?
Okay, ntangira zino nkoko nahereye ku nkoko nkeya cyane, ubundi zino nkoko ziroroka cyane. Iyo utangiranye n'inkoko byibura 50, nyuma y'umwaka umwe uba ufite inkoko 50. Ni ukuvuga ngo njye natangiriye ku nkoko 114 zonyine.
Ese mu kugera ku ntambwe wageze wagiye uhorana izindi mbogamizi?
Imbogamizi ziba ari nyinshi cyane, urumva hari imbogamizi nyinshi cyane umuntu agenda ahura nazo, urumva gutangira birarushya. Icya mbere imyumvire yacu.
Ese iki gitekerezo kuvuga ngo reka mbere ku nkoko izo nzozi cyarakuje mu gute?
Ubwo nari ndi mu gihugu cy'Ubuhinde mu mwaka wa 2009, twaje guhura n'abantu b'abakire batandukanye bo mu Buhinde, bagenda batubwira bo uko bageze ku bukire. Umwe muri bo rero yaje kutubwira yuko ubukire bwe abukesha inkoko imwe yonyine yatangiriyeho. Numvise rero icyo gitekerezo nanjye nkigize, nuko nguko mbega ninjiye mu bworozi bw'inkoko.
Urubyiruko ruvuga ruti njye numva ntakora ibintu by'ubworozi buciriritse, akumva n'ahantu bishobora kumugeza akabisuzugura, mbese abo abantu wababwira?
Icyo nababwira ni ukuva mu kurota. Hanze aha abantu bakwiriye kudasuzugura umurimo. Benshi bararangiza za universite bakirirwa birukanka mu bigo barimo gusaba akazi, nyamara aramutse ahereye no kudufaranga wenda yafataga twa buruse twashoboraga kumubashisha gutuma arangiza universite nyuma y'imyaka 4 afite umurimo ukomeye cyane, ahubwo agiye gusohoka atanga akazi.
Buri wese nizere ko agize icyo akuramo. Ubu rero tugeze muri wa mwanya dutegereza turi benshi, ni mu ikinamico nyiramubande. Reka twumve uko byifashe.
Duheruka ikibazo cyarabaye ingorabahizi mu bazabona amafaranga yo kuvuza agatsimbanyi. Baje kubyifata mu gute, iki gice ntikigucike.
Byose by'u Rwanda.
None se mama,
ndakumva mwana,
uburabona ko kibutika ari yizavamo amafaranga yo kwishyura ibitaro koko?
Mwana, nanjye byanyobewe, ubundi gutekereza ahandi twayakura byanyobewe rwose.
Mama, rero njyewe ndabona bisaba kuhagurisha.
Ngo kugira gute?
Eh, kuhagurisha.
Eh, koko.
None, kugira ngo nyine haboneke amafaranga yo kwishyura n'ibyangijwe.
Reka mbanze nkubwire. Ibyo rwose bisubizaho bikuye. Kuko byonyine wibeshye ukagira icyo gitekerezo cyo kugurisha. Isobwe ntabwo twamukira.
None ko numvise bishobora no kumuviramo kumfunga.
Ngo kugira gute?
Yego gufunga.
Ariko mana yanjye.
Ariko ora cyabifata nk'ibintu byoroshye.
Oya nukuririndi ishyano. Ubwo rero nujya kumugemura nimugoroba. Uze kugerageza umwumvishe. Dore rwose urabibona ko nta handi amafaranga yava. Bityo nabyemera tube twaburisha.
Siko tinze ubu nitukererwa amasomo mbege. Genda umva nifitiye n'ubwoba. Aho namenyeye ko bira bintu bitemewe.
Gakuru we. Urabura kugira ubwoba yuko mama Yusufa azatwishyuza.
Kandi koko.
Yewe, nawe refeke rwose.
Erega ngo bana gufunga, babigufatanye. Ayiwe turaraje.
Dore baba bahungu banjye di. Amakuru.
Neza.
Namenye byababayeho. Kuya mari barayitwaye. Ariko rwose namwe ntabyanye.
Mabuja.
Ntararangaye.
Mabuja. Kuki utadusobanura ibyo dutwaye kuko bigatuma tugira amatsiko yo kumenya ibyo ari byo? Twarapfunduye tunywaho.
Ye? Bantu bangaye bwanyu. Niyo mpamvu nabasabaga kubigira ibanga. Hagusa abantu babitwaye nta kibazo bigeze bababaza. Wenda ngo babaze aho mwabikuye.
Ewe gapapia.
Ego soro.
Sha, abagome baragwira ko. Uri awe ni kashi.
No muhemu.
Umuntu abura kwihimura kuba bafitanye ibibazo. Akihimura ku bihumbi bingana gutya by'abaturage koko.
Sha. Ntabwo mubutinde. Ahubwo ikimbabaje. Agiye kuduteza indwara ziterwa n'umwanda nicyo kimbabaje.
Ora n'ikisi.
Uzi mu kumubuze inkambi yatanze itegeko ryo gukoresha amazi make. Mu gihe inkambi yatugemuriraga amazi tarasanwa.
Aha. Nanjye nabyumvise. Ntakundi nyine. Gusa uriya mugabo gatsimbanye.
Ye.
Waturikije iriya tuyazi ngo nitwahemye gusa.
Nta muhemu.
Yewe. Si twe bo mu nkambi ya Rwejuru yahemukiye gusa. N'abandi bose bizabageraho ingaruka.
Reka wowe bizabageraho.
Ye. Ahubwo se papiya.
Karamesoro.
Hari icyo ntekereza.
Ye.
Buri urabona nta kindi twakora ngo twihimure.
Aha. Wamwetse ko nawe rwapfuye atari rutora.
Oya tukarwongera.
Ese barayageze barabaye yarorohewe. Ariya mazi yamutaye mu kabandi ugira ngo ntiyamuvunaguye. Twamwetse ko nawe yumvise.
Oya papiya.
Hey.
Ni hari ikindi ntekereza.
Igihe kiza kandi.
Hari indi gahunda nafashe yo kumwihimuraho.
Hey.
Hey.
Ah, itekereza neza. Nabishaka nzagufasha.
Ndizi kuna enzi kujia wachayabishu vijaza ha?
Ego, kumazo sanze waga wanyutse. Maafu nukwa rige udede la hano ndi nene muri ni handi. Na huu hundi, na awo hanze wajawaza nga wado dira.
Ese mwana, mwini zili.
Ikse kandu.
Hangu kiranja mwijisha.
Aha, aliku na wagonda ira njiza neza. Harabula gato ya dorere.
Chumuja mbaba.
Karan.
Eh, bujirumu hanga pe. Ndabona ninzana nyambara ngiye bakambona. Azava ngo tonto kiduhe rwose aberewe. Pe.
Mura rwose nzagerageza muri iki cyumweru nzaba nyirangije. Rega nubundi mba narayirangije nuko nagize ikibazo cy'ibura ry'amazi n'ahantu. Byatumye nsigaye nirwa ku mugezi ntonze bukatwiriraho tugataha.
Ese mama.
Ntabwo byoroshye.
Ntabwo cyamuhitanye. Ariko humura. Kuko ndi nanjye kuzamuzana amajerekani abiri y'amazi.
Eh?
Ngiye kejuru yimwe. Ahubwo. Kongiye kama nyuma yawe.
Ariko
ariko bageza
aho. Wose ari kutugeza aho.
Eh uko mbegete. Ese muri ya koko wabonaga uzi ko ninde ari nde wagutora.
Eh. Cyamunziza, icyamunziza ndakize. Uwo nde se mwatora uwo mu mpano.
Oya mbege. Pese yabo mu mpambi nabo hanze tukumushuri rimwe.
Byose.
Gutora nta vangura turi ibitekerezo. Izi chef so mu mpambi.
Mureke twumvikane. Ndabashima cyane mbikwiye ku mutima. Kuba mwarantoreye guhagararira groupe iharanira amahoro. Ubushobozi mwambonyemo nanjye sinza abatererana rwose. Zimwe mu ngamba rero zo guharanira amahoro tugomba gushingira ku ngero zifatika duhereye hano iwacu. Tukarwanya ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.
Harya ibiyobyabwenge ni ibi?
Harimo urumogi, kokayine, inzoga zitemewe n'ibindi. None se muri mwe hari uwaba yarabonye ku rumogi cyangwa se kanyanga?
None se papa, urabona rwose uzoroherwa gute kandi mbona utarya?
Reka mba numva ntabyo nshaka.
Ihangane
ahubwo nkubaze n'aya makuru ari hanze ako kibazo naba narateje.
Usoze ngo biroroshye
nkubaze ko
ariko nkubwira ubu nyine amazi yarabuze ahantu hose, ahubwo mfite impungenge ko nukira bizaba ibibazo kurushaho.
Umuntu yabaye ikimama ahantu hose.
Ariko se papa, buriya wabigenje ute koko?
Ndika wa mwana we, dore nageze umujinya kubera hari bamwe bo mu nkambi baranyangirije. Niyumvisha ko nta buri cyo kubahimisha. Niko kwigira inama yo kubafungira amazi. Ndagenda n'uburakari.
Uburakari bwawe narabuvuze.
Natumye ishoka bwa mbere, amazi atangira gupfupfunyiza. Nuko mbona bidahagije, nkubizeho bwa kabiri. Sinamenye uko bigenze.
Ariko si ntabwo uzi imbaraga amazi aba afite.
Nashidutse ndi mu gishanga mbirirukana n'ibibuye, maze yari yamanuye.
Cyakoze, nizere ko byaguhaye isomo papa.
Mwana wanjye, inkubisi y'amazi ranageze shaho, ntuzi uko byayigendekeye.
Ngaho mbwira rero ukuntu ibyangijwe, ukuntu ari byinshi, ukuntu uzabasha kubyishyura. Uzi ko watangiye kubibarira mu mamiliyoni. Ngaho mbwira ukuntu wapanze kubyishyu, ko mbona nayo ibitaro twayabuze.
Aya mafaranga atari menshi Gatsimbane azayishyura nava mu bitaro baho, azabigenza ate? Soronga kuri we ngo ibyabaye kuri Gatsimbane ntabwo bihagije, azamukorera ibindi bimwumvisha. Ibera Ruhiza na Rwejuru bizarangira bite? Naho ubuta.
Papa wabana kora kazi, uwane chimuhiru kora kazi. Mwana nango yaje kureba TV, mwana nango yaje kurya sosiso. Kora kazi.
Kina micho nyiramu mande na kagaru kamu chigani rejo. Reka nituza achu kiviza kuri churubuta. Turagana kumusozo mbere yuko dusoza reka mbibu seko tuwa gani liyo kugoro ziwuchiririte. Tukibanda kukobura mutebu hawa gachiro. Gagawa nyurubusha meri murubjiruko. Yabi byo byirubyiruko rutandukanye kuri ibi ari nako twakomeje twumva uhamye bw'umuko rw'ubworozi buciriritse bukaba bumaze gufata indi ntera. Twakomeje ikiganiro n'umuyobozi uhagarariye Eden Business Group ari nako byatugejeje ku gukurikirana ikinamico nyiramubandi. Mu kiganiro mwabanye nange Nicole Muziranenge naho Nigena Roger yarahagarariye ikiganiro. Ni buri cyumweru ku isaha y'isaa 11:35 ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaa 2:05 n'isaha y'isaa 11:05 ku masaha ya nimugoroba. Naho mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu ku isaha y'isaa 12:00 za mu gitondo. Ntimugasibe gukurikirana ikiganiro. Nawe udukurikiye hari icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wumva watanga kuri iki kiganiro, binyuze kuri nimero yacu ariyo 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 08 82 32. Ndetse haramutse hari ibiganiro bya ejo wacikanwe, bisange ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org. Imana ibarinde. Ciao, bye bye.
Igihe niki isubireho.
Mubandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
umwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Igitondo cyiza inshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwemo basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro dusangire ijambo. Muri iki cyumweru dusoje, urukiko mpuzamahanga rwashyireho u Rwanda ruri Arusha mu gihugu cya Tanzania rwasoje imirimo yarwo ku mugaragaro. Urwo rukiko rumaze hafi imyaka 20 rukora, rushoje imirimo yarwo rukoreye inyandiko z'ibirego abantu 93, muri abo 61 nibo bakatiwe. Urwo rukiko kandi rusoje imirimo yarwo hari bamwe mu bari kwisonga ry'abashakishwaga barimo Felician Kabuga bataratabwa muri yombi. Ese nyuma y'imyaka 20 urwo rukiko rukora rwaba rwarageze ku nshingano zarwo zirimo gutanga ubutabera no gufasha kugeza ku Banyarwanda ku bwiyunge? Ibyo nibyo batumire bacu barimo Ministre w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge, na Noel Twagiramungu umwarimu akaba n'umushakashatsi mu by'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Massachusetts hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari budufashe gusobanukirwa. Reka duhere kuri Ministre Businge tumubaze niba abona urwo rukiko rwarageze ku nshingano zarwo.
Ari byo rwagezeho, ari byo rutagezeho, urukiko rwayobowe n'abantu myaka 20 ni igihe kirekire. Kuba rero ari byo rwagezeho n'ibyo rutagezeho ni ibintu ntekereza bidatangaje cyane. Ariko urebye nko ku kwemeza ko mu Rwanda habaye genocide akaba amateka ndasubirwaho adakwiye kugibwa impaka, icyo cyari ikintu gikomeye rero urukiko rwagezeho. Kwemeza ko gufata abagore ku ngufu ari intwaro yakoreshejwe muri genocide cyari ikintu gikomeye urukiko rwagezeho. Kwemeza ko habaye gushyira hamwe kugira ngo abantu bagere ku mugambi mubisha wo gukora genocide cyari ikintu gikomeye urukiko rwagezeho. Kwemeza ko habaye ubuyobozi burebera cyangwa se budakumira cyangwa se bubona icyaha cyabaye ntibugire icyo bugikoraho, iyo bita command responsibility cyane cyane mu gisirikare cyari ikintu gikomeye nacyo rwashoboye kugeraho. Rwashoboye kubwira isi ngo ibyaha bene biriya wabikora ariko hari umunsi wafatwa ukabikurikiranwaho. Kiriya cyari ikintu gikomeye kugira ngo gitange ubutumwa ku isi yose. Kubirebana rero no kuba barafashije ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, batekereza ko muri izo manza baciye hari umusaruro zaba zaragize. Ariko mu Rwanda urabizi ko twari dufite gahunda zacu nyinshi zirebana n'ubumwe n'ubwiyunge, zirimo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yakoraga, birimo inkiko gacaca n'akazi zakoze, birimo itorero, harimo ibintu byinshi na leta y'umwe nyine nicyo yari ishinzwe nicyo yashyize imbere. Ibyo rero mbishyize ku munzani nasanga ibyo igihugu cyashoboye kwigezaho nta mahuriro bifite n'ibyo bariya byaba byaragezeho. Amahirwe mabi twagize ni uko biya rukiko rudashoboye gukorera mu Rwanda, twarabisabye bigitangira ntibyadukundira. Kuko rero rwarakoreye ahantu Abanyarwanda batabona, badakurikira, batabona abantu baburana bakaza mu nkiko bakabibona, twakomeje kubivuga urabyibuka. Ni ikintu cyatumye kuri iyo kote y'ubumwe n'ubwiyunge no reconciliation y'Abanyarwanda buriya rukiko rugira umusaruro mukeya cyane.
Professor Noel, ese nkamwe abashakashatsi mukaba n'abahanga mu by'amategeko, iyo murebye mubona ruriya rukiko rwarageze ku nshingano rwari rwarahawe, cyane cyane hari inshingano zirimo gutanga ubutabera no kugeza Abanyarwanda ku bwiyunge?
Rwakoze koko, hari ibyo rwashoboye kugeraho, hari n'ibyo ntashoboye nyine kugeraho, cyane cyane iyo tubirebeye mu iyo nyamukuru yo guca umuco wo kudahana, uha abantu ubutabera no gushimangira ubwiyunge mu Banyarwanda. Ruriya rukiko rushoje imirimo yarwo rumaze, mbese urebye rwakurikiranye, rwashoboye gukurikirana abantu 93, muri bo 61 bashoboye gucira urubanza, 14 bararekuwe bagezwa abere, abandi 10 boherejwe mu nkiko harimo no mu Rwanda hari batatu bapfuye batarashobora kuburana hari babiri urukiko rwasanze rudafite imenyetso rwo gukurikirana hanyuma hari na batatu batarashobora gufatwa barimo cyane cyane abazwi nka Felicien Kabuga umuntu abirebye gutyo yavuga ati hari cyakozwe cyakozwe cyane cyane nuko bwabaye ubwa mbere urukiko mpuzamahanga rushobora gushimangira ko leta atari yo kamara ko igihe ubwicanyi bukozwe na leta cyangwa abantu bitwaje imyanya bafite muri leta bashobora gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga mu rwego rw'amategeko na politiki mpuzamahanga ubirebye gutyo wavuga ko hari umusanzu ugaragara urukiko rwatanze ku rwego rw'isi nanone hari twavuga ko ni ikimenyetso cyiza ku banyarwanda kwerekana ko amahanga ikibazo cy'u Rwanda kuba abantu bashobora barapfuye mu Rwanda bishwe n'ubutegetsi cyangwa se nabitwaje ubutegetsi nabyo amahanga ari ikintu ahagurikiriwe n'akantu ko guhumuriza abanyarwanda Ndiro twavuga ko ni intambwe nziza ndose twakongeraho hari ikindi urukiko rwazanye nuko bwabaye ubwa mbere urukiko mpuzamahanga rwerekana ko cyaha cyo gukorera abari n'abategarugori ibyamfura mbi bishobora ko ari cyaha mpuzamahanga gihanwa ku buryo mpuzamahanga twavuga ko harimo ibintu byiza
nyakuba ministri ese iyo ruza kuba rwarakoreye mu Rwanda mwibaza ko umusaruro ugereranyije n'umusaruro rwagezeho ubu ngubu bwo rurimo gusoza cyane cyane rukorera mu gihugu cya Tanzania mubona umusaruro uri kwiyongera
cyane rwose reba bari abantu bwaburanishije ibuka bari abantu uko bari bameze mbere ya genocide bari abantu baza kuba baraburaniye hano mu Rwanda abanyarwanda babireba umunsi ku wundi baza n'amaguru yabo bakicara bakabireba bahemukiwe abo babishoyemo urumva nawe umusaruro uko wajyaga kubuteye ni ibintu bidafite amahuriro ari igihe bageze rwagati bagerageza kuzana amashusho bakajya bazana amavideo y'imanza zabaye nko mu mezi atandatu bakagerageza kuzerekana ariko ntabwo bihuriye n'izo ngizo sinzi abanyarwanda bitabiraga ngo bagiye kureba iyo rero ruriya rukiko ruza ko ari mu Rwanda nta gushidikanya mfite ko umusaruro wajyaga ko ari umusaruro ukomeye cyane
Bwana Noel Twagiramungu Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge avuga ko kimwe mu bintu byatumye ruriya rukiko rudatanga umusaruro ushimishije nuko imanza zabereye hanze y'u Rwanda ngo iyo imanza ziza kubera mu Rwanda urwo rukiko rugakorera mu Rwanda ngo ari umusaruro mwiza wakabaye waravuye mu bikorwa byarwo
aho ngaho ntabwo nabyemeranywa nawe kubera kuko nyine impamvu ya mbere yo gushyiraho urukiko nuko bagira ngo habeho urukiko rwigenga rufite ubwisanzure mu mikorere yarwo kubera ko rero leta y'u Rwanda yagaragaje ko idashobora kwemera ko urukiko rugira ubwisanzure aha nakwibutsa ko urukiko ruje kujyaho mu by'ukuri u Rwanda rwari rwabisabye ariko noneho ubwo batoraga umwanzuro wo gushyiraho urukiko mu kwa 11 muri 1994 u Rwanda rwanze kubishyigikira kubera ko cyane cyane mu Rwanda rwifuzaga nyine n'uko urukiko rwari kuba mu Rwanda ibyo rero byari gutuma urukiko ruba igikoresho cy'ubutabera ngo mu Rwanda ibyo byari gushoboka nyine kubera ko ubutegetsi buri mu Rwanda leta iri mu Rwanda iyobowe n'ishyaka rya FPR ryagize uruhare n'iyo ntambara ntabwo rero wacurubanza nawe ufitemo ibintu cyekwaho waba warakoze aho ngaho ntabwo ari umusaruro nawe ubona ikindi nk'ibyo nari mvuze byo kuba batanga nk'impozamarira ntabwo ministre cyangwa se leta y'u Rwanda sinigeze numva ari ikintu yasabye ko cyakorwa ngo bavuge bati iyo rukiza mu Rwanda byari gushoboka amahanga agatanga impozamarira aho rero ni ikintu ntakumvikanaho kuko nyine bwaba ari ubutabera bubogamye uruhande rw'ibyo
nyakuba ministri nk'inzitizi zikomeye cyane cyane mu mibanire yanyu na ruriya rukiko ni nk'izihe mwakwibuka cyangwa se mwabwira abumva radijwi rya Amerika
imyaka 20 ni igihe kirekire havukaga ibintu bitewe n'impamvu zinyuranye z'imikorere z'uburyo urukiko rurimo rukora, ubundi amakuru akaza akatugeraho tugasanga harimo ibibazo dukwiye guhaguruka tukavuga bakabikosora. Wibuke ko nk'abatangabuhamya ba mbere bagiyeyo cyabaye ikibazo ku rwego rw'isi hose uburyo bafatwaga. Wibuke ko higeze kubaho ikibazo cy'abakozi baruriya rukiko ndetse baje bariyoberanyije biyita abaturuka mu yandi mahanga, amaherezo bagasanga ari Abanyarwanda ndetse bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bakora indani mu rukiko. Aho ngaho habaye ikibazo cy'uko habagaho kugabana amafaranga yari agamije kwishyura abunganira ababurana, hakaza amakuru agaragaza uburyo ayo mafaranga agabanwa. Hagiye haba ibibazo binyuranye bigatuma dukemanga ubudakemwa bwa ruriya rukiko, bigatuma dukemanga kutabogama kwarwo. Ariko iteka ryose byavukaga twashakaga ko biboneka bikamenyekana ruriya rukiko rukabikosora, rukabikurikirana rukaba rwabikosora. So ibyo bibazo byagiye biba nyine nk'uko nakubwiye n'institutio yari irimo abantu nyuma y'imyaka 20 nta kuntu byajyaga kugenda neza, buri kintu cyose kikagenda neza. Byagiye biba tukabihagurukira nabo ubwabo bakabikorera iperereza bakabikosora bagakomeza. Icyangombwa nyirango ni ukureba ko nyuma y'imyaka 20 izo nzitizi zavutse ntabwo zananira urukiko gukomeza, ahubwo rwarabikemuye kandi rurakomeza rurangira gufunga imiryango yarwo ejo nk'uko mwabibonye.
Nyakuba Ministri, abantu benshi bakunze kuvuga ngo urebye amafaranga ruriya rukiko rwahabwaga noneho ukareba n'imanza rumaze kuburanisha, abantu bakavuga ngo ni ikinyuranyo gikomeye cyane, abantu bakavuga ngo rwakabaye rwarakoze ibirenze ibyo ngibyo. Namwe niko mubibona?
Icyo kinyango ni ikibazo cyihariye gikeneye umwanya wacyo wihariye. United Nations ntabwo ari nk'igihugu, ntabwo ari nk'indi miryango mito mito igira uburyo ikora, igira uburyo ibintu bitangira bikagenda byaguka. Ntabwo ari ruriya rukiko gusa, hari ibintu byinshi bya United Nations biba bihari bikoresha amafaranga atari makeya. Iby'ukuri ni uko ariya mafaranga iyo aza kuba akoreshwa muri iki gihugu tukayakoresha mu butabera muri iki gihugu, haba haravuyemo ibintu byinshi cyane birenze kure cyane ibyo bariya bashoboye kugeraho. Ariko uko organization za United Nations zikora nuko nguko. Niba havutse irindi shami rigomba kubonerwa ingengo y'imari ryaravukaga rikajyaho, niba havutse ibikorwa bagomba kujya gukora hirya no hino mu mahanga kuko urabona ko rwakoraga ku isi hose, bakajya gukurikirana, bakajya gushaka abatangabuhamya, bakajya gukodesha niba ari imodoka cyangwa indege cyangwa ibiki. Biriya byose ni ibintu bifitanye isano na United Nations na Runi, ku buryo numva ubungubu muri iki kiganiro ntabwo nabibonera umwanya uhagije. Ni ibintu abantu bakwicara bagasuzuma kuko ababishinzwe bakurikirana uburyo ingengo y'imari ikoreshwa, niba barasanze byarakoreshwe neza. Niko biteye, ni wagira icyo abivugaho wenda yahera mu babakoreraga za odite n'ibindi. Ntabwo numva nabyinjiramo cyane.
Bwana Noel Twagiramungu, zabonetse ni nk'izihe?
Icya mbere ni uko uru rukiko rwashyizweho ariko rwagombaga nyine kugira ibikoresho, rugatwara amafaranga menshi, rwatwaye amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga rero bikavuga ko hari ibihugu byayatanze cyane cyane nk'Amerika n'ibindi bihugu by'Iburayi. Nanone ibyo bigatuma ibyo bihugu bitanze ayo mafaranga usanga bigiramo ijambo rikomeye, bigiramo mbese bitagaragara neza ku rukiko rwigenga nk'uko twagomba kubivuga. Ahangaha urugero natanga ni nk'Amerika, Amerika yagize uruhare rugaragara mu kuburizamo ikintu cyose cyari gutuma haba nk'ibirego bireba abasirikari bo mu Rwanda mu iki gihe. Byagaragaye cyane cyane nk'ibyabaye mu gukumira Karera Del Ponte wari umushinjacyaha mukuru wari urukiko ubwo nyine yanavanwagaho agahindurirwa imirimo kubera icyo kibazo. Ikindi kibazo cyagiye kigaragara nuko kimwe n'izindi nzego nyinshi mpuzamahanga usanga abakozi bazikoramo baza nyine gukora ni baza gukora akazi, harimo abitanga koko bakagira ibikorwa bigaragara, ariko nanone hari ababamo gusa nk'abacancu ari ukuza gusa kugira ngo bahembwe amafaranga kugira ngo bakore nyine, ugasanga ariko umusaruro utagaragara. Aha rero ntibitangaje ko kuba mu myaka irenze icumi harashoboye gusa gucibwa imanza 60, urumva ko na kantu gato. Ikindi nanone nk'uko n'ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga kureba gutanga ubutabera, usanga imanza zitwara umwanya munini zigatwara n'ibintu byinshi nk'uko nari mbivuze, ku buryo nk'abantu bari mu Rwanda bavuga batese cyane cyane turaba mu Rwanda haciwe imanza ibihumbi n'ibihumbi, bavuga batese aho ngabo bo barakora iki. Izindi nzitizi zihari uretse nyine nk'izo hari ibijyanye na urumva na politiki nk'ikibazo cyo gufata abahunze. Ubu hari abantu abo bahunze bafite ibihugu bibacumbikiye, bifite ibihugu bibahisha, usanga bigenda bibakingira ikibaba. Aha hagiye hagaragaramo nanone ibihugu nk'Ubufaransa bitagiye bigira ubushake bwo gufatanya n'urukiko nko gufatanywa bene abo bantu babaga bashakishwa. Izo rero zose ni impungenge. Ikindi n'izindi impungenge ni uko nk'abanyarwanda mu by'ukuri usanga bataragiye bamenya neza imikorere ya ruriya rukiko, ariko inenge yindi nyamukuru ngira ngo sindagira ahangaha nuko uru rukiko rwaje rukurikiye ubwicanyi. Abasizwe iheruheru na buriya bwicanyi bari barindiriye ko ubwo umuryango mpuzamahanga uhaguruka icyo kibazo uzabitaho. Inenge rero ibabaje ni ukuba uru rukiko rudatanga impozamarira, ukumva muri miliyari na miliyari z'amafaranga akoreshejwe mwa ruriya rukiko mu gufata abicanyi, guhiga abakekwa no kubatunga n'imiryango yabo, ugasanga abasizwe iheruheru abacitse ku icumu n'ababuze urukiko rukurikirana ibyabo nta mpozamarira bahabwa. Rwose ni imwe mu nenge zikabije zituma urukiko rufite agaciro gato mu mibereho y'abanyarwanda.
Ese nyakuba minister, ibyo ruriya rukiko rutagezeho bizarangira gute, cyane cyane ndavuga nk'abantu bagishakishwa ariko kugeza ubu batarafatwa kandi bagomba kugezwa imbere y'ubutabera?
Ntabwo mbizi, ariko ruriya rukiko ntabwo rwarangiye rusize imiryango ifunze, gusa hari mekanizimu ya rusimbuye yitwa MICT niyo yarusimbuye, ni ntoya cyane na manda yayo ntabwo yagutse, ariko ndatekereza ko haramutse habonetse umuntu wari urimo ushakishwa muri bariya bashakishwa, iriya mekanizimu igomba gushyiraho uburyo bwo kumuburanisha. Haramutse habonetse amakuru atuma bajya gushakisha ahantu runaka uwo muntu batekereje ko ari, mekanizimu igomba gushyiraho uburyo bwo gutuma ashakishwa. Icyangombwa ngira ngo ni commitment yo kuvuga ngo bariya bantu bashakishwa ndetse n'abanyarwanda nabo u Rwanda ubwabwo rumaze gukorera impapuro zibashakisha, bikwiye kumvikana ko bagomba kuguma bashakishwa. Uribuka ko icyo gihugu cya Amerika nacyo cyari cyabyinjiyemo ndetse banashyizeho reward program ya ibihembo by'amakuru yatuma abo bantu bamwe na bamwe aho bari hamenyekana. Interpol yaba yarabigiyemo, ari mekanizimu zindi zihari zo gutuma abantu bagishakishwa bakomeza gushakishwa kandi baboneka. Iriya mekanizimu ihari, akazi kayo ni uko yashyiraho uburyo vuba vuba bwo gutuma ibidahari biboneka kugira ngo babe baburanishwa.
Ikindi mwakomeje gusaba nuko mwahabwa amwe mu mateka yagiye avugwa muri ruriya rukiko mukayashingura akaza mu Rwanda. Icyo kibazo cyo mukigeze hehe?
Ntabwo twasabye amwe mu mateka, twavuze ko yose akuye kuza akabikwa mu Rwanda nk'igihugu nacyo kigize kimwe mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye. Twumva nta kindi gihugu wavuga ko ari cyo gikwiye kubika ari amateka ya ruriya rukiko. Icya kabiri twavuze nuko no mu mateka afite harimo nakomoka mu Rwanda, ndetse nayo akwiye kumenyekana neza niba yaratanzwe ku buryo atarimo ko agomba no kugaruka. Tucanga rero icyari ikibazo gikwiye kubonerwa mu mwanya wihariye muri programu za Roni, muri programu z'igihugu cyacu, kigaganirwaho kigafatirwa umwanzuro. Twizeye ko bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga bigari, muri African Union, muri Roni, twizeye ko bagenzi bacu babibona nk'uko tubibona bakabishyigikira, icyo kibazo kigafatirwa umwanzuro. Ari amateka akaza akabikwa mu Rwanda. Turi igihugu kigize umuryango w'abibumbye, ntacyabuza ko nta na kimwe gikwiye gutuma ayo mateka ataza hano akahabikwa, bikunganira ingamba zindi zihari. Amateka memory kwerekana ngo iki gihugu cyabereyemo jenoside, kandi dore amateka ari ahangaha, dore iyo ushaka gukora ubushakashatsi cyangwa se bifite amategeko abigenga, ariko ari ahangaha, n'uwahasura wese yamenye ngo ni ahangaha bifitanye isano nabo. Ubundi twe tunabona no mu nyungu za ruriya rukiko ubwarwo ni hehe handi ku isi bakwibuka icyo ruriya rukiko rwakoze kurusha mu Rwanda? Ni hehe? Ntaho tubona twebwe, kuko dusanga ahandi hose bazwi nk'abanyamategeko beza, nk'abantu bahakoreye imyaka myinshi. Hari abantu bazi ibintu byinshi byiza, ariko aba bazi nko kuba barakoze ubutabera ku kibazo ndengakamere cya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ntababarusha Abanyarwanda kubimenya. Ibyo rero dutekereza biri mu nyungu za Roni, biri mu nyungu z'Abanyarwanda, biri mu nyungu zumvikana, ku buryo dutekereza ko hatakwiye no kujya impaka.
Nyakubahwa Minisitiri, hari n'abandi babona ibintu ukundi banenga ruriya rukiko bakavuga ngo ntirwigeze ruburanisha abahoze ari ingabo za RPA. Abo wababwira iki?
Abo ngabo igira ngo icyo kibazo nabo bakibaza, ariko icyo bita kutaburanisha ingabo za RPA igira ngo nacyo wibuke neza ko kera kigeze kuvuka. Icyo Leta y'u Rwanda yakoze ni ukuvuga ngo nizihe zitaburana, ninde ugomba kuburana, wananiwe kuburanishwa ku buryo agomba complementarite, kuko ruriya rukiko ni urukiko complementaire, ntabwo ari urukiko primaire. Ni urukiko ruburanisha iyo abandi bananiwe kuburanisha. Kugeza magingo aya ntabwo twigeze tubona, ndatekereza, igisubizo cy'icyo kibazo. Ntabwo mu Rwanda haba mu ngabo zahoze ari za RPA, haba mu ngabo za RDF, ntabwo hashobora kubaho umuntu usumba ubutabera, usumbya ingufu inzego z'ubutegetsi ziri muri iki gihugu, ku buryo ataburanishirizwa muri iki gihugu agakenera izindi nzego mpuzamahanga. Ruriya rukiko ntabwo rwari primary court, rwari aho byananiranye. Nicyo rwari rushize gukora.
Tubirebye mu rwego rw'ubwiyunge, turebye nko mu guca umuco wo kudahana n'ubwiyunge, inenge igaragara mu rukiko hanini umuntu ayibona iyo arugereranije n'urukiko bisangiye ishami ry'ubujurire riri hariya mu Buholandi. Urukiko rwashyiriweho igihugu cya Yugoslavia, nirwo rwabanje gushyirwaho mbere y'urwo Rwanda gatoya. Ariko iyo urebye nko mu rwo rukiko rwaburanishaga narwo ibyaha byakozwe mu ntambara, bikaba ari ibyaha byakozwe nyine n'abarwanaga, hari ibice bibiri byarwanaga, usanga nk'urwo rukiko rwo muri Yugoslavia rwashyiriweho Yugoslavia wakurikiranye abicanyi bo mu mpande zombi ku kibazo cy'urukiko rwashyira ku Rwanda inenge igaragara yo tubirebye mu rwego rw'ubu rwo guca umuco wo kudahana no kuzana ubwiyunge nuko usanga leta y'u Rwanda yarokeje igitutu ku buryo bugaragara urukiko iyo rwageragezaga gukora kugerageza kuba rwakurikirana ibyaha byakozwe n'abasirikari barwaniraga FPR ari nayo iri ku butegetsi aho rero ninenge ihari usanga urukiko narwo nyine rwaraguye mu mutego wo gushyiraho ubutabera gusa kubatsinzwe iyo rero ninenge babaje ariko wenda kera hazaboneka inzira yo kubikosora nako nicyo mbese nabavuze muri makeya
Nyakubahwa Minisitiri mu gusoza mwavuze ko kugeza ubu hari ababarirwa muri 400 bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bakiri hanze u Rwanda rukomeje gusaba ko baburanishwa bimwe mu bihugu byakomeje kugaragaza intege nkeya zo kohereza abanyabyaha mu Rwanda bakavuga ko batizeye neza ubutabera bw'u Rwanda bakabona wenda nk'urukiko rwa Arusha rwari kuba ari rwo rufite ubushobozi bwihariye bwo kuburanisha abo bantu ibi ntago bizagora gahunda mufite zo gushakisha abo bantu
niyo mpamvu utanze ntekereza ko atari yumya kuri kuko urwo rukiko rurahari ntabwo nzi rugihaye imyaka 20 ntabwo nzi abarwishyiriye ngo rwanjye kubaburanisha ahubwo kuba bagishakishwa bakihisha bagakomeza bashakishwa ntekereza ko byonyine ubwabyo byakwiye gutuma impamvu bataboneka ngo bajye kuburana hariho hose naho ngo ikwiye gushakirwa umugambi wabo ni ukwihisha bakihisha ubutabera kugeza igihe icyo cyose wenda bashaje cyangwa se agize ukundi ugenda ariko ntabwo kutizera ubutabera bwo mu Rwanda ruriya rukiko ubwarwo muri uyu mwaka nko muri imyaka ibiri ishize cyangwa itatu bamaze kohereza ahangaha amadosiye n'abantu ndetse barimo bahaburanira muri iki gihugu igihugu cya Canada kimaze kohereza ahangaha abantu igihugu cya Amerika kimaze kohereza ahangaha abantu igihugu cy'u Netherlands kimaze kohereza ahangaha abantu hari imanza zinyuranye hirya no hino ku isi abo bose bohereza ahangaha abantu kuhaburanira bamaze gusuzuma ikibazo cy'uko uburanira mu Rwanda azahabonera ubutabera buboneye ntabwo ntekereza ko abo bantu kwihishahisha kwabo impamvu ari uko bavuga bati nituboneka tuzaburanishwa nabi kuko muri imyaka 20 bakabaye barishyiriye ruriya rukiko rukababuranisha ikindi kandi Rwema ni uko tuvuga ngo igihugu cyose barimo nacyo gishobora kubaburanisha icyangombwa ni uko hari ibimenyetso ni uko hari ibibashinja niba rero umuntu yihisha ntabwo yabihindura impamvu yo kuba atabona ubutabera buboneye akabihindura impamvu yo gutuma ataburana n'igihugu arimo cyamuburanisha n'igihugu nabiya rukiko rugihari rwashoboraga kumuburanisha ariko ntabwo ngo wigeze yishyira urukiko kugeza amagingo ya ngaya ahubwo gahundi ni ukwihisha no kubashaka aho rero babonekeye icyo kibazo nacyo kizajya gikemuka iki gihe
Bwana Noel Twagiramungu wavuze uti ruriya rukiko rwagombaga kuburanisha abantu 93 rwaburanishije abantu 61 gusa ese ibyo rutagezeho bizagenda gute
hari urwego rwo gukurikirana nyine imikorere bizakomeza ariko cyane cyane ibyo bitagezweho hari nk'ubu hari imanza eshatu zari zarashinzwe nyine kurangiza ngirango nizo zirangiye ubu ngubu ubu rero abasigaye ahanini ni ukubahereza izindi nkiko zigomba kubirangiza muri rwo harimo nk'aboherejwe mu Rwanda ariho bagomba imanza zabo zigomba kuzarangirizwa
Noeli Twagiramungu umwarimu ukaba n'umushakashatsi mu by'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Massachusetts ndagushimiye cyane kano kanyu duhaye Ministri Johnson Businge w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta ndagushimiye cyane kano kanyu duhaye nyakubahwa ministri
urakoze cyane Edirwema
ndabashimiye namwe nshuti mwese mwari muduteza amatwi muri studio hano i Washington mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mugire umunsi mwiza